Amosi 2 verse 1 Usho kanje uJehova uthi ngenxa eziphambeke ezintathu zakwa Moabi yebo ngenxa ezina ngiyuguqwa ngokuba washisa amathambo enkosi yakwa Edomi aba ngumcako verse 2 Kepha ngiyakuthuma umlilo kwa Moabi uqede izindlu zamakhosi aseKeriyote uMoabi afe ngokuxokozela nangokumemeza nangokukhala kwecilongo verse 3 Ngiyakunquma umahluleli phakathi kwakhe ngibulale zonke izikhulu zakhe kanye naye usho Jehova verse 4
Usho kanje uJehova uthi ngenxa eziphambeke ezintathu zakwaJuda yebo ngenxa ezina ngiyuguquka ngokuba abawulahlile umthetho kaJehova abagcinanga izimiso zakhe namanga abo abadukisile abawalandelayo nawoyise
verse 5 Kepha ngakuthuma umlilo kwaJuda uqede izindlu zamakhosi zaseJerusalema verse 6 Usho kanje uJehova uthi ngenxa eziphambeke ezintathu zakwa-Israyeli yebo ngenxa ezine angiyuguquka ngoba bathengisile olungileyo ngesiliva nompofu ngamabhanqa esicathulo verse 7
bazondelela amakhanda abampofu kuba abesothulini lomhlabathi bachezukisa indlela yabathobileyo indoda noyise baya entombini inye ukuze balihlambalaze igama lami elingcwele
verse 8 bacambalale ezingutsheni ezithathwe zaba isibambiso eceleni kwawonke ama-altare baphuze iwayini labahlawulisiweyo endlini kankulunkulu wabo verse 9 nokho mina ngachitha ama-amori ebusweni babo akuphakama kwawo kwakunjengokuphakama kwemsedari ayinamandla njengama-oki kepha ngachitha nokho izithelo zawo phezulu nezimpande zawo phansi verse 10 futhi mina nganikhuphula ezweni lasegibhithe nganihambisa iminyaka engamashumi amane ehlane ukuba nidle ifa lezwe lama-amuri verse 11 ngavusa kumadodana enu abaprofethi nasezinsizweni zenu amanaziri akunjalo nina bantwana baka-Israyeli na usho Jehova verse 12 kepha naphuzisa amanaziri wayini nayaleza abaprofethi ngokuthi ingaprofethi verse 13 bekani ngiyakunicindezela endaweni yenu njengengqungumbane icindezela igcwele izithungu verse 14 onejubane uyakuswela ukubaleka onamandla kayokuqinisa amandla akhe neqhawa liyukuzikhulula verse 15 obambe umtsala kayokuma onejubane ngezinyawo zakhe kayokuzikhulula nokhwele ihasha kayokuzikhulula verse 16 onesibindi phakathi kwamaqhawe uyakubalekaze ngalolo suku usho Jehova